mathetho mazuri ya shingoma ya Itadala mbape mulu mathetho nina zeko Itadala mlu mzizu alo teta mazuri ya shingoma ya Itadala mbape mulu mathetho nina zeko
isithutha sedoka ngokubhakela ngingongolo lemba nomnikazi wayo uyadela mzilikazi kamashobana ngokukhamela ubonda lomzwendoda ingashongolutho kwaza kwavuthi iparlamente kuye kwafika umavusi emalayini nuklede laduka laduka ladliwa indawo makhelwane eqeda yabula amathuba bathi ungasalidli mhlakajongishaka uyinduni induku sebandla ihlali kubafaza ihlali emadodeni ushumle zalukazi ezadinwa ibheke kwaphatha indlela kuphinde kwagiwa usibiya phansi amatuba bathi ngukhonzo kayingeni ingakafika isulumane bathi soto bephuma ekhosombeni uyayisaba induku eza nendlala bathi ngisande esiphayo ngokuphakela ababhema sikabusisa langididi ilunda bathi inkunze nomlando omuhle kayifika okuhambeni she mina ngingumkakedwa endaba ofike nazo ngayizola kashaya kushaya ocoqelini mgobiso msengemdala yashiswa ilanga maqedi ngadlonga nayizimbuzi ngithe kusesingisini lapho abafana bami sanibonani ngithena onenkani njalo izophuma ngezinqe abafana ngizoyisuza yini ngumfika bekhona noma engakaze afike maqede kufakaza ababekhona bethi simbonile mina ngiyinsuzansuzana ngokusuza emcimbini ethende namandaba ligcwele litheqhu abaculi bemasikhande maqede bathula bangasho lutho kuye kwakhona ondinduna yensizo uphakele umthakathi wathi kodwa befana nenzani nathula njenye insizo inidelele nakhona akusuzanga mnanjalo kwasuza lona ubende lwasenkandla unogiyaza aphenqula ibheshu maqede kuvela imithexe yezinqa into oyisuza nje usayibuka kwasukuma lokho okufishane kwasemzimkhulu kwamaphezu kwesigubu sedoko kwathi kodwa bakithi ukubizile akakhathi ngane mdala yeyi mina ngiyazi into enje ukube kwasuza lokho kwasemnambithi loko bathi ngibanikonje bathi ngishort left eyi kwakuyobonakala kakhulu kwakuyovele kuhlangana iy'nkomo zesipheke esibayeni zingiginqiginqa ucabange nje phela umuntu esuza into efana nobusobaka hey mina ngiyazi into enje mina nginogiyaza sibeke phansi isihlangu senkaphamkhulu wakho ngobela sagade entuzuba safusafusakala kahlukela mpunzi echobaza nemayayeni angaseloni ngiphinde ngiphathe ngasiko la ikhehla lami lasekhaba omama kwacaba ujobha jobha sikelimo bantu bayizigide emadakeni kuye kwakhona ndiyngwele zathi ayimfokho umalo sekuningi okwenzekile emculweni mfanakithi indaba kadisemba umthimba wesalukazi lowavele ikhale manje esingisingasibabhoda yothi kushaya udisemba bafana bakithi indoda nendoda yokuiphetha iphepha layo lesigwele ukuze nikwazi ukuyiphuzela kahle she unjabulo langa lobandla akhe ehlezifihlwe ngamakepisi yobisa ithambe njengethumbu lokosa ngiqinisile usesingisini lapha bafana bami sanibonani ubona usidanti ungathi yoshaya iphenathi njakazenzi uxakwe yilokho kwasebabanawo kunemoto encane engangoma yogade sekumbulele ngenduku she hayi ake sikale sithandaze bafana kade before nje nginibhoka ake sikale sithandaze balana mehla mnini mandla wonke soneni kuwe ngempela soneni kuwe kutheni mnini mandla wonke mina nomaganga singaqhashwa emcimbini ngizakuthi umaganga kuye wahamba ozama ekhanseleni nakumeya yasoluntu uthe ngena nje ofisini lemeya imeya vele akhiphe izamba akhe yathi mina gcobisana kumlomo kancane iyamangala phela umeya ho ngwabi lo mfana osomlomo ome kanje ingathi inyawo zeqhude heyi mina ngiyazi into enje soneni kuwo somandla soneni singamabhinqi sishwapha singele sisuke umngani wami umroza isishwapha esingaka esiqala emahlombe size siyoshaya emaqakalayini hayi ungahleki wethuthane ungahleki njalo wethuthane ngiyathandaza la okokugcina nje unkulunkulu wami bengicela somandla bengicela nje ukuthi into encane uma eke ngangena ezulwini uyosibona siwuzulu akwazi kule nto encane ukuthi engambona umbuso wezulu ayina kahle kanje nike nembono kodwa into encane uma esegqokile utasha kanjani la majazi akhe asezayona yithi kufanele singangena ezulwini yithi abanikazi besogo bafana yithi sonke nongize nophakela umthakathi yithi esiyongena esogweni lo mthandeni nje angeke alungena izulu uma uyathandaza angeke phela ungena izulu uhamba nomasonto awulutho angeke lubone izulu
uyinsha sashaya isimoto kancane funa into zakho ushibize yakho yonke ushaya yonke into zakho
abakwethu esigisini bawumelwa yimi esogweni sinomfoti umxolisi ngiyothi ngifika nje esogweni kwasathane kuthiwa ubheke nangumfoni umxolisi uyasha laphana umathananazane ongasafuni ukuzala abantwana siyofanini siphumule endini zabafazi nakhona njalo iyobe efela zona izono zabafazi eyi mina mina ngiyazi into enje ngimgcoba kanjena nje bafana bami angithwele bafana bami nganginamali futhi ngilunganginjena nje bafana bami nangingathwele mhlangaba nemali noba senkingini omgilazi njengoba behleze bomile nje ngingale ngifike lapho egoleni ishayisa ilayini nonke ngisakaze ngempama uvuke phansi ngunikeze u-5k ngithambe yophuza ngiphinde ngibize omunye futhi konke nosimomosa naloko kwesipinasho kungumunye ovungakuvusa phansi ngempama mina qede ngithi yini lo yakhaya wena unekhishi lokwenzani nje uyindoda ubona ufihle isikhwele sonke ngathi ikhansela nje kanawo cishe ushelini hheyi mina ngazi abantu abangenamali bathandana ukuswenka Umahle kwe pitando ze kutuwa ngungu produce. Basa bange enzu msisa bako padabia pada makateka nge sunuwa nyogo hoa hoa ne upagela ga isuti nkompo ni mtagano mzonzo mtagano mkili shiko mozabu ya nomkoka kwa mantanga. Nipinde mbembe za wena babu msumno mateka nyuko paie gizi yambi yeso kwenye. Nawe jamba lale ni mambe ocho iti ngomnya mekai isepeti shafe namba tu mkonto fundela manye wa nebyele kutu nikilega isha nasikeka na namnele zimi nendo titole leta ngomnya mawa sarasara. Usai hiyo leo ndote otu mula sosu gisimba fana ba. Relax, relax papa ne. Uzovtodu tuwa la tala pansu kusasei baba kwenya. Kufo mama beso sayati kwa sambe shok makanga bengone paga msisani. Hey kuti bagiti, ingabe makanga ni otutaza uzo kube nini singa mapingu. Nite kusasi gisini bafana ba mlaikaya. Sanbo nani. Water please. Mbano kuluma. Shit. Nisempu malanga bafana ba mze. Nkalwenza semala tena banye base kondele. Kolindo te waski sabe pisa. Ngonkonda nisa kete ya tubu mtu. Batu sahambe kuluma yetu. Wage manje kosi ya mekuli. Nata kaseza na sema debe. Nomu kuluma ne ukuo njo. Ubatele mjo tinande. Uyala nekaya kondanisa bafani sitem sasekoli sinechule bafani sinechule sinechule na ngama. Wabos bona sitem sasekola ngisazi nisichombe sicholayo. Kusayi munotintaza ikombe puma pansi kwasitaba somtende fwetu shakade belivakashisa ngayizolo. Mina ngumlande niyosaleni ukoxela abazukulu beni bafana bami nihlezi endlini kwagogo nidakwe utshwala ndibhema isinefu mina ngiyobe ngingasekho sengalala kwabandayo. Omkhulu khwalithe bawobe bekhona. Nomkhulu njabulo langa futhi nabe khona bebangumsindo. Esingizini mntanami. Kobe kukhona cishe ithimba likagogo somizi mina ngiyazi into nje. I-today likhodisa ama-breaking siphela kuyobe kuqala nqa emhlabeni kube khona umkhulu ongenaso isalukazi sakhe. Kube khona nje ugogo ongenamkhulu kuyobe kuqala nqa bafana bakhe mina ngiyazi into nje. Esingizini esingizini kwakhumalo sawubona.
Yebo mfowakumalo ngusibuko samadika noyintumbane. Awusho mfowakumalo ukhwalithi biyela vele uyilunda.
Yebo uyilunda phela yena uma umbuka ey'thombeni. Nawe angeke ungayilungisi phambi kwamakhamera kanti uyisilimane. Kodwa uma usudibana naye uyabona nje ukuthi ayinsizwa iyayizamela nkosi yami. Futhi ngendlela ahlakaniphe ngayo umqondo wakho uvuleke kakhulu uyabona ukuthi iplani likhona. Inkinga kuba yiso nje isikebhe phela. Eyi nomkhwanazi eyi. Ngabe sikude kabi nobuyela ngempilo ngabe sikude kakhulu. Esikisini wakhumalo sawubona.
Yebo futhi omdala igalofu elisha leli.
Ho madoda lowo eyihlathi ungazi wabuhlathi izini zona lezi engathi iyibuni zengane. Ngiyezwa nkabi yami kuthiwa ndiyakunqoma. Ndiyakunqoma ezase-ladies house zithi muhle. Uhleke ke nawe ujabule engathi uhishwa ispiriti. Ungazi uhlekani ujabulele ukuba mhlekwane uyindoda. Wakumalo sawubona.
Yakhonya lento, yakhonya lento mfoka mashobane. Yakhonya lento inqakhanqakha imbuzi yeblamane zonke inzinze sebhasini umsuni onina.
Hawu hawu mtebosha. Eyi kabi yami uthini kakabi yami?
Angiyena umuntu mina ngiyinkomo. Ngiyena umuntu mina yinkomo.
Hey futhi nkosi yami kwabonwa yithi thina amabhinga sesiqoqela umgumeni emazulwini emqinisini. Esingizini kwakhumalo sawubona.
Yewe kabi yami usiphelele lona usiphelele kabi yami.
Mana-ke siphelele mana-ke njengoba nihlezi nisethekwini emngeni nje nisithola nini siphelele isikhathi sokucabanga impela izinto ezi-constructive empilweni. Kakade siphelele njengoba nihlezi enidakwe nje nisebenzaphi siphelele niyithathaphi imali yokudakwa kwenkamalanga. Bafana bami niyibekile imadlanga commissioner. You delete, you retrieve. Even if you want to cash send this, you are now a sick bar, a sick booze. You see, the stock fella is a good place to start a Okamala and Uzube and Malenga. Sure. Eski sinis, missing, missing Okamala, so on.
Someone can be a mongelovina.
I man, Gelovina, Salapas, and Sabizin season. Zogella, Masefnega, Unkumutoman, and Sabizin season. Masefnega, nobody. Zogbiz and Kabia. Eski sin Wakamala, so on.
Yebo kabi yami mkhethelo lona mkhethelo umfoka khoza. Ngithi angibingelele nje nami njengensizwe kahle kahle khethelo kahle. Ayikho nje insizwe eBoxers 26 ebungweni ayikho.
Futhi lalela la wekhethelo ngotshele ke mina. Isendlisi ne-Omega igqoko kwakhe noma ngubani. Uyazazi khethelo uneyithende ezihlaza neyinzwane eyithethene olungane lutethekulo lolukhulu ziyafunga zithi sifunasi. ugqoke isengilisi ne-omeg wambe uginusa yonke indawo lakhona obezothi abantu ngangakithi yeyi khethele amabhinga sawasebenzela kanzima kabi igama lamabhinga sawasebenzela kabi thina singumncacungwane esikhisini kwakhumalo sawubona
yebo ngabiyami ungulona umfo kamsibi lo yebo mfo kakhumalo ngabiyami ngithi angibuzi ukuthi kulokho mzala siyabayeka vele
hey mina indaba yalabo bantu angeke ikhulume sidala angibazi abantu abaconfuse kanje namuhla ubabona begqoke ifast code kusasa bagqokele okwey'mpahla zekulenyane kuyasa kusasa sebagqoke i-uniform yesikolo bafika nalede esikoleni mina ngiyazi into nje lonomunye uhange uzimalanga ye-cleavage uyabona nje ukuthi unkosi yamamabele agcwele i-purity engancelisela ingane unyaka wonke izikhuli bendala ifunde ukuthi mama ithi mancane kulonomunye abathi nginelisane esingisini kwakhumala esingisini sithathe okugcina esingisini kwakhumala sawubona
yebo mfakhumala uzanefe mfoka ngidi lo nami nje ngizokhala ngayo lento yokuthi singaqhashwa emcimbini
awu kabiyami kanti bathini bathini ogeni umcineke
ah bayabheda la
babheda bathini kanti
bathi kufuneka umetric
awu madoda ayi bayabheda ke nkosi yami sizawuthini nkabiyami linda kancane mhlawumbe ngelila ngabawosho bethi heyi kufuneka bayibhemela insango ngibona nami ngihleli nje ngilindile nkosi yami ngilinde ukuthi mase kufuneka bane-medical aid mhlawumbe sibe sibonakala lesi ngisizo she awu nangiboba edlula nangiboba umfana wepiko edlula nge wesithudla mana lapha ayi kodwa uthi nguyeke athi nguyeke indaba yakho ngeke uyibona ngonyaka ozawo sowujimile namhla nje awuthi nguyeke yimi ngingudlangudlane egudla iintaba zasemabhuba ibheke kwaxeze zembini bathi liyahlupha inkuzu nomkhwenyana iyahlupha ihumuka mina ngiyisibhensane sendongolo bathi dunusa badunusile liyeza ukhona ngihlaba kanjena nje namntu esingisini ngihamba nentokozokhazi bafana bami yomekhweqe nonke ngizolala nidakiwe ngizolala nidakiwe nonke niyeza kukuba thuma kahle mfana kithi ungangenzi isilima mina ngikhonze kanje henkenga
bafana bami ngikhe